So, good morning, everybody. Bless you.
God morgon, allesammen. Ha en välsignad dag.
Yeah. Okay, so... first thing that's going to happen is my boy, my son, he's a man to y'all, but...
Det första som kommer att ske, sønnen min, han en man for dere alle, men han min son.
He's going to say something first, and I don't always don't say...
Han kommer til å si noe først, jeg vet ikke hva han kommer til å si.
And don't care much.
Bryr meg egentlig ikke så mye.
It's gonna be good.
Det kommer til å bli bra.
Subject is not very relevant because I think he's a better preacher than I am. So
tema er ikke helt relevant. Jeg personlig synes han en bedre forkynner enn meg.
Because I trained him myself.
Fordi jeg trente han selv.
Okay.
Okay.
You gonna come up? That was your thing. You're supposed to come up here. Mm-hmm. Okay, so this is my oldest son.
Så dette min eldste son.
The name Joseph.
Navnet han heter Josef.
And he's doing most of our work in Mexico.
Han ansvar for mesteparten av arbeidet vårt I Mexico.
And I'm a pretty tough boss.
Og jeg en ganske tøff sjef.
But we get along, okay.
Men vi kommer greit overens.
All right. And so he's going to preach now.
Så han kommer til å dele litt I Atalanta.
Good morning.
God morgen.
How are you?
Hvordan går det?
Hopefully you slept well.
Håper dere sov bra.
It's good when you can sleep.
Det bra når du kan sove.
My dad told us last night that you're supposed to cut that off a little bit.
Pappa men snakke litt om går med skal kutte litt av søvnen vår.
I've tried to convince him for years that Jesus doesn't wake up till daylight.
Jeg har prøvd å overbevise han I mange år at Jesus våkner ikke før det ble sol.
He doesn't believe me.
Han tror ikke på meg.
It's good.
Det bra.
I was actually, my dad had said last night he wanted us to speak a little bit today.
I går kveld så sa pappa til meg at han ville vi skulle dele litt I dag.
And then this morning something came to me.
Så jeg fikk noe denne morgenen.
And then when we went to my dad's room, he mentioned it, and I was like, wow, that's cool.
Og når jeg gikk til pappas rom I dag med, så nevnte han akkurat det samme som Gud hadde gitt meg, og tenkte, det var kult.
But if you notice in the scriptures,
men hvis du har lagt merke til I Guds ord,
and there's too many to mention,
og det for mye å nevne,
but God's not scared of failures.
Men Gud ikke redd for at folk feiler.
Because in our head, we believe. In our heads.
For I hodet vårt så tror vi.
We really believe that if you failed.
Så tror vi virkelig at hvis vi feiler.
Then God just dismisses you.
Så bare kaster Gud deg bort.
It's over.
Det over helt slutt.
And honestly, just forgive a little bit of my cynicism.
Og helt ærlig, bare tilgi meg litt for kynismen.
It's not God that's dismissing you, it's usually the church.
Det ikke Gud som kaster deg bort, det som regel kirken.
It's us.
Det oss.
We can't handle each other's failures.
Vi kan ikke takle hverandres feil.
And so we've trained ourselves to hide the failure.
Så man trent oss selv til å gjemme våre feil.
And we just kind of get in the shadows.
Altså, bare legge meg inn litt I skyggen.
A lot of people in Mexico, we teach our people from the day they get born again.
I Mexico så lærer vi folkene våre fra dagen de blir frelst.
When you're born again,
når du født på ny,
you have the right to heal the sick.
Så har du retten til å helbrede de syke.
You have the right to speak the word of God.
Du har retten til å tale Guds ord.
You have the right to cast out demons.
Du har retten til å kaste ut demoner.
You have the right to heal the brokenhearted.
Du har retten til å helbrede de knuste hjertene.
Now you don't know how.
Nå du vet ikke hvordan du gjør det.
But you have the right.
Men du har retten.
And I think a lot of us forget that.
Jeg tror det mange av oss som glemmer det.
We're looking for the anointing to do something.
Vi leter etter en salvelse for å kunne gjøre noe.
We look for permission to do something.
Vi leter etter tillatelse for å kunne gjøre noe.
It's in the scriptures already. With the day you accepted the contract.
Det står allerede I Guds ord at dagen du skriver under kontrakten.
The pact.
Pakten.
The blood of Christ was shed for you.
Jesu blod var skylt for deg.
And the day you said yes, that's what I want.
Og den dagen du sier ja, det jeg vil.
Was the day that God's like, okay, you have my permission to do the kingdom of God stuff.
Så sier Gud at den dagen når du sier ja, så har du tillatelse til å gjøre alt dette.
You don't have to be sent to Mexico.
Du trenger ikke være sendt til Mexico.
Bergen has a lot of people that need you.
Bergen har veldig mange folk som trenger deg.
But I'm not prepared.
Men jeg ikke forberedt.
But I haven't done the school.
Men jeg har ikke gått på skolen.
And those things help.
Og de tingene de hjelper.
But that's not what gives you permission.
Men det ikke det som gir deg tillatelse.
The permission was given the day you accepted Christ.
Tillatelsen ble gitt deg den dagen du tok imot Jesus.
And I think a lot of us, we believe ourselves failures.
Og jeg tror mange av oss ser på oss selv som folk som feiler.
And like I said, in Mexico, a lot of people are afraid to go pray for the sick.
Og litt som jeg sier, i Mexico så det mange folk som redd for å gå og be for de syke.
Because they tell me, what if they don't get healed?
For de sier, men kom de ikke blir helbredet?
What if they stay sick?
Kom de forblir syk?
What if I look like a fool?
Kom jeg ser ut som en tulling?
And I'm going to be honest with you.
Og jeg skal være helt ærlig med dere.
A lot of times that's probably what's going to happen.
Ofte så kanskje det som skjer.
The only person that I've ever read about that had 100% was Jesus.
Den eneste personen jeg har lest om som hadde 100% helbredelse, det var Jesus.
Jesus pretty much had 100%.
Jesus hadde 100%.
If he encountered someone,
hvis han møtte på noen,
they were fixed.
Så ble de fiksa.
Now he didn't always heal everybody.
Men han helbredde ikke alltid alle.
And I don't know the answer to that one.
Og jeg vet ikke svaret til det.
He went to the pool one day.
Han gikk til Bethesda-dammen.
And healed one guy.
Og helbredde en person.
And there were a lot of sick people there.
Og det var mange syke folk der.
But I don't believe it was because he couldn't.
Men jeg tror ikke det var fordi han ikke kunne.
That's what his assignment that day was, that one guy.
Oppdraget hans den dagen var den personen.
But let me ask you this.
Men la meg si deg en ting.
If you go to someone's home that's sick and you pray for them,
hvis du går til noens hjem som syk og du ber for den personen,
and let's say they don't get healed,
og la oss si de ikke blir helbredet,
do you think they're going to be angry at you that you went out of your way to love them and care for them?
Tror du at de kommer til å bli sinte på deg fordi du gikk ut av, liksom, ut av deg selv for å tjene dem og elske dem?
So when you step into this gospel thing,
så når du går inn i denne, dette evangeliet,
God makes it to where even your failures are victory.
Så gjør Gud det sånn at til og med dine feil blir seier.
God can't lose.
Gud kan ikke tape.
And you can't lose.
Og du kan ikke tape.
If we step in it with him.
Hvis vi går inn i dette med han.
A lot of people are like, but I don't want to go into full-time ministry. I have a job and a family.
Og det er mange som tenker, ja, men jeg har ikke lyst til å gå i fulltidsministeri. Jeg har en jobb, jeg har familie.
That's okay.
Det er okay.
But we still need to do the works of the kingdom.
Men vi må fortsatt gjøre Guds rikes gjerninger.
Only so many people fit up here on the stage.
Det var plass til så mange folk oppe på scenen her.
And honestly, most of the work doesn't happen here.
Helt ærlig, så skjer mesteparten av gjerningene, det skjer ikke her.
And most of the testimonies that come out of Mexico in our ministry come from the people who never get on the stage.
Og de fleste vitnesbyrdene fra folkene våre i Mexico kommer fra de som aldri er på scenen.
We've had babies that died from being sick.
Vi har hatt babyer som er dødd på grunn av sykdom.
And the men are off working and in the fields.
Og mennene er ute og jobber på jordet.
And the pastor's gone.
Pastoren er borte.
And the mom and some of the ladies of the church just gather together and begin to pray and the baby raises up.
Og mødrene og noen av de damene i kirken, de samlet og bare babyen ble reist opp.
They've never witnessed to anyone.
De vitner aldri til noen.
They're not known to be intercessors.
De er ikke kjent for å være forbedere.
They've never led singing.
De sang aldri.
But when the baby died,
men når babyen døde,
they were there.
Så var de der.
And that's who we need to be.
Og det er den vi trenger å være.
That's who we need to be.
Det er den vi trenger å være.
And it's coming from a place of failure.
Og det kommer fra et sted der vi har feilet.
I read something recently that just broke me down and made me cry.
Jeg leste noe nylig som bare knakk meg og fikk meg til å gråte.
And this guy that was writing it said that when Jesus died on the cross,
og det er en fyr som skrev dette når Jesus døde på korset,
imagine that Jesus was looking at you.
Så bare tenk deg at Jesus så på deg.
And telling you, I love you.
Og sa til deg, jeg elsker deg.
And I forgive you.
Og jeg tilgir deg.
And I was like, wow, I've never thought of it like that.
Jeg bare tenkte, wow, jeg har aldri tenkt på det
sånn. We always think that he died for the world and the big picture and all that.
Men tenk at det, ja, man er død for verden og dette store bildet.
But each one of us have come from a place of failure because the Bible says that all have sinned.
Men alle av oss kommer fra et sted av feil, fordi Bibelen sier alle har syndet.
So God doesn't look at that. He looks at what you can be.
Så Gud ser ikke på det du har gjort, men han ser på det du kan være.
And I don't believe that we should all try to be full-time ministry.
Og jeg tror ikke at alle er kalt til fulltidsministeri.
But I do believe we should all be immersed fully in Christ.
Men jeg tror at vi skal være dynket helt fullt med Jesus.
But be careful with that because I've been reading in Acts.
Men vær forsiktig med det fordi jeg har lest Apostlenes gjerninger.
And there was a few guys in the book of Acts.
Og det var noen få personer i denne boka.
That signed up for Uber Eats.
Som signerte for å levere mat.
For the church.
Til kirken.
Just imagine.
Hva tenkte du?
There were 7 guys they needed to deliver food.
De trengte 7 folk til å levere maten.
Basically, Uber Eats. I don't know if you have that here, but you have something.
Fedora eller Wolf.
They signed up to get on their scooters and take the food to the widows.
De kommer på skuteren og leverer maten til enkene.
You know, one of those guys didn't sign up to be the first martyr of the church.
En av disse fyrene, han var ikke den, han skrev ikke under på å være den første martyren i kirken.
The church said we need 7 guys to deliver food.
Kirken sa vi trenger 7 folk som kan levere mat.
Okay, I can do that.
Okay, det kan jeg gjøre.
That's easy.
Det lett.
That's not a lot of commitment.
Det ikke veldig mye ansvar.
It's not difficult.
Det ikke vanskelig.
But one of them ended up being the first martyr for the church.
Men en av dem endte opp med å bli den første martyren for kirken.
One of them ended up starting a revival in Samaria.
En av de endte opp med å starte en vekkelse i Samaria.
And from what we can see, probably started the Ethiopian church that everyone talks about.
Det vi kan se, så startet han sannsynligvis den etiopiske kirken som alle snakker om.
And so be careful when you say yes to God on something simple.
Så vær forsiktig når du sier ja til Gud på noe enkelt.
He has a lot of fine print in the contract.
Det ganske mye i kontrakten som står med liten skrift.
When you say, when the church says, hey, we need a volunteer for whatever it is.
Når kirken sier, hey, vi trenger frivillig til å gjøre et eller annet.
Maybe directing the cars out there.
Kanskje bare stå på parkeringsplassen og lede bilene.
And you say, yes, I will direct traffic.
Og du sier, yes, jeg kan veilede trafikken.
God takes that and says, okay, you said yes to everything. You ticked all the boxes.
Så sier Gud, okay, men da har du sagt ja til alle disse boksene.
So if you can be faithful to direct traffic,
så hvis du kan være trofast med å være parkeringsvakt,
and you think, this is all I'm worthy to do.
Og du tenker, dette er alt jeg verdig til å gjøre.
God's like, nah.
Så sier Gud, nope.
I got plans.
Jeg har planer.
I have plans for you.
Jeg har planer for deg.
Never say no to God.
Aldri si nei til Gud.
This is our one chance.
Dette er vår ene sjanse.
Never miss an opportunity.
Aldri gå glipp av en sjanse.
Never miss an opportunity.
Aldri gå glipp av en sjanse.
And never think I've failed too many times.
Og aldri tenk jeg har feilet for mange ganger.
Today's a new day.
I dag en ny dag.
The mercies of God were new today, this morning.
Guds nåde var ny i dag morges.
The mercies of God for yesterday were great.
Guds nåde i går var kjempebra.
But when we woke up this morning, there was new mercy.
Men når vi våkna i dag, så var det ny nåde.
And so whatever happened yesterday,
så det som skjedde i går,
if you failed yesterday,
hvis du feilet i går,
you just completely messed it up.
Hvis du completely dummet deg ut.
Maybe you didn't even want to come to church last night because your day was, you did so bad.
Kanskje du ikke engang ville komme til kirke i går kveld fordi du bare dummet deg så mye ut.
We woke up today,
når vi våkna i dag,
God's like, what do you want to do?
Da sier Gud, hva har du lyst til å gjøre?
My mercies are new today.
Min nåde er ny hver dag.
And like I said, people are harder to get that way with. I'm trying to learn that mercy new everyday thing.
Og det vanskeligere å få dette ut til folk og prøve å lære dette med ny nåde hver dag.
Because it's only fair that if God gives me new mercies every day,
for det bare rett at hvis Gud gir meg ny nåde hver dag,
that I have to give you new mercies every day.
Så må jeg gi deg ny nåde hver dag.
I'm not always so great at that.
Jeg ikke alltid kjempeflink til det.
But it's a goal.
Men det et mål.
It's a goal we should have with each other.
Det mål vi burde ha med hverandre.
And so I just want you to understand that no matter where you are, what you've done, where you've been, maybe you've done nothing.
Så jeg vil bare at du må forstå, uansett hvor det er, hva du har gjort, kanskje du ikke har gjort noen ting.
Today you can say, I want to do something for you, God.
I dag kan du si, jeg har lyst til å gjøre noe for deg, Gud.
I want to immerse myself in the kingdom.
Jeg vil bare gå helt inn for Guds rike.
Because I have a joke I have with my wife. She's not here this time, but she sends you greetings.
Jeg har noe som jeg tyller litt med konen min. Hun er ikke her med noen hilse.
When James and John and their mom came to Jesus,
når Jakob og Johannes mamma kom til Jesus,
and they said, we want to sit on your right hand and on your left hand.
Og hun sier liksom, jeg har lyst til at disse skal sitte på høyre og venstre hånden din.
And he gave them a list of requirements.
Og han ga dem liksom alle denne listen med ting de måtte gjøre.
But he said, that's not my job to give you that seat. I tell my wife, maybe the Lord was thinking about me. You know, he didn't give it to them.
Well, I got it to
maybe it's available. There's two chairs. You can have one and I can have one.
Two kan ha en, så kan jeg ta en.
That's the funny joke.
Det som vitsen.
But my point is, we should live ready to sit there.
Poenget mitt vi burde leve som klar til å sitte der.
Live your life where God could look at you and say, yeah.
Lev livet ditt som at Gud kan se på deg og si, vet du hva? Ja.
Live a life of character and integrity that is, God can look at you.
Lev et liv av karakter og integritet.
And you're on the list of upgrades.
Og du på listen for oppgradering.
When you fly in the airplanes,
når du flyr med flyene,
you're always watching to see if your name's in that upgrade list.
Du ser alltid om navnet ditt på den oppgraderingslisten.
I haven't flown a lot, but
jeg har ikke flytt så mye.
My name normally doesn't hit the list.
Men som regel ikke navnet mitt på den listen.
But one time it did.
Men en gang så gjorde det.
And then they chose me.
Og da valgte de meg.
And I was like, yes.
Jeg tenkte, yes.
So I don't know what seats are prepared for us in heaven.
Jeg vet ikke hva setet som forberedt for oss I himmelen.
But let's live a life that's worth God saying, yeah, come on up.
Men la oss leve et liv som verdt at Gud kan si til oss, ja.
Behind you, you may have many failures.
Bak deg har du kanskje mange feil.
But what about today?
Men hva med I dag?
We have opportunity today to do an upgrade.
Vi har muligheten til å gjøre til oppgradere I dag.
Let's do that.
La oss gjøre det.
Let's live that way.
La oss leve på den måten.
We've had so many opportunities come our way. We had a guy one time, we were in an airport in Houston, Texas.
Vi har så mange muligheter som kommer vår vei.
And my dad was there, and I was there, and a bunch of our team was there.
I Texas på flyplassen så var det en fyr som kom opp, og teamet vårt var der, pappa min var der.
And you know, you're just sitting there drinking coffee.
Og du sitter bare der og drikker kaffe.
Waiting for your flight.
Venter på flyet ditt.
It's not really spiritual.
Det ikke kjempeåndelig.
And you're not really concerned about making church happen at the airport.
Du tenker ikke så mye på å lage en kirke der på
flyplassen. It's not really the place for it. They don't allow it.
Det ikke helt stedet for å gjøre det. De tillater ikke det.
Keep yourself to yourself, they say.
Bare hold deg til deg selv, sier de.
Until someone collapses in the walkway.
Helt til noen bare kollapser på der det går.
This guy was just walking by and his wife was ahead of him a bit.
Denne fyren han holdt på å gå, konen var litt foran han.
Boom.
Bam.
So we're looking around.
Så vi ser rundt.
You know, it was weird because the guy fell like 2 meters from us.
Og det var rart fordi denne fyren han falt.
It's almost like God was saying, here you go, I brought you one.
Og det akkurat som Gud sier, her, vær så god, her kommer jeg med en.
We didn't have to go far.
Vi trengte ikke gå langt.
We're sitting there and it comes to us.
Vi satt bare der og kom til oss.
And there's a team of preachers sitting on the bench there.
Og så når du har team som forkynner som sitter
på benken der. That was convenient for that fella.
Det var veldig greit for denne fyren.
And so we just walked over there and began to pray for him. And the wife finally turns around and they're hollering for doctors. And we prayed until they brought the bed thing.
Konen kom og hun roper til doktor. Vi bare stod bare helt til de kom med denne reisesengen.
And before we got on the flight, we were asking and we heard that he had stabilized.
Og før vi kom på flyet, så bare spurte vi litt rundt om vi hørte han hadde
stabilisert. His vacation was kind of ruined, but he was alive.
Ferien hans hadde blitt litt ødelagt, men han levde.
And I just want you to step in. When someone collapses by you,
go
immediately into prayer.
Når noen kollapser rundt deg, så må du med en gang begynne.
Because you don't know that that's not the day God's going to use you.
For du vet ikke om dette dagen Gud kommer til å bruke deg.
You may have failed 100 times.
Kan være du har feilet 100 ganger.
But every chance you get, pray for someone.
Men hver gang du får en sjanse, så ber for den personen.
Pray for someone.
Ber for noen.
That guy lived, I believe, because God let him have whatever happened, a heart attack or whatever it was. By some preachers.
Og den fyren levde fordi det som skjedde, det skjedde rett foran oss som forkynnere.
If he had made it around the corner, who knows what would have happened?
Han hadde kommet seg rundt hjørnet, hvem vet hva som hadde skjedd.
And so victories happen through defeat.
Så seier det skjer gjennom tap.
You may lose a few battles.
Du taper kanskje noen kamper.
But we really don't really lose unless we quit.
Men vi taper egentlig ikke med mindre vi slutter.
So if you pray for someone and they die,
så hvis du ber for noen når de dør,
cry.
Så gråt. Sørg.
Mourn.
Sørg.
Weep. And get back with God and say, what happened?
Så går du tilbake til Gud.
What did I do? What can I do better?
Hva var det jeg gjorde? Hva kan jeg gjøre bedre?
And then you'll see one day that it's gonna work for you.
Og så vil du se en dag at det vil virke for deg.
And then you're gonna want to see it again.
Og så vil har du lyst til å se det igjen.
And then again.
Og igjen.
And then again.
Og igjen.
That's how it works.
Men det sånn det virker.
Jesus bless you, Dad.
Jesus. Vi synger deg, pappa.
You're a good boy. Holy Ghost. Y'all good?
Har dere det bra?
Me too. He took my side. I was going to be there.
Han tog siden, men jeg skulle stå der.
Yeah, I might give you another hug, kid, yeah. Boy. Yeah. But you need me. You really do. Okay. So,
okay.
Y'all good? Everybody?
Are you good?
All right. We're going to unbuckle a can. Let's do it.
Okay.
Yeah. Sailor data off. There we go. So I was listening to the Bible this morning, and a couple of verses came up.
Så jag hörte på Bibeln idag morse, så kom det någon vers till mig.
The first one is in James chapter 3.
Det första är Jakob kapitel 3.
It's on my phone.
Det är på telefonen min.
Okay. Y'all there?
Är du där?
Y'all there? Okay. See if I can find it on this different app.
I'm gonna see if I can find it on this app.
Okay, there it is.
Okay, there it is.
There is a. I changed my mind. We're going to Acts.
Okay, vi hopper til Apostlenes gjerninger.
Is it okay for me to change our minds in Norway?
Går det fint om jeg endrer sinnet dere her I Norge?
Yeah.
Oh, okay. Yeah. All right. So it's Acts chapter 4.
Så I Apostlenes gjerninger 4.
Ja. I'm a hunter.
Jeg en jeger.
I was raised in the south part of the United States.
Jeg ble oppdratt I den sørlige delen av Amerika.
My daddy was a pastor. Pappa min. So y'all understand that he loved Jesus, right?
Pappa min var pastor, så dere skjønner han elsket Jesus.
Right. But he raised us with firearms.
Men han oppdro oss med våpen.
Safety, the protection,
sikkerhet,
hunting, beskyttelse, all these
jakt,
skills.
Alle disse evnene.
And nowadays, modern society frowns on that type of life.
Og nå så det moderne samfunnet, det misliker litt dette livet.
I don't.
Ikke jeg.
Okay. And I'm really good at this hunting.
Og jeg virkelig god til å jakte.
And I was a trapper as well. My grandpa was part Native American Indian.
Min bestefar, han var en del av stammefolk.
And my grandma
bestemoren
was half Native American Indian.
Hun var halvveis en del av dette indiske indianerstammefolket.
Okay, and so they trained me in some of the older ways.
Så de trente meg I noen av de eldre metodene.
All right.
Okay.
And so it's really come in handy, my job, getting to go all the places I go. I'm in the bush all the time. All the time.
Dette har blitt veldig greit når jeg reiser rundt I jobben min, for da jeg I bushen hele tiden.
And so my training has really come in handy, you know?
Så treningen jeg fikk har virkelig hjulpet meg.
But here's the deal.
Men her greien.
I don't go anywhere without setting traps.
Jeg går ikke noe sted uten å sette opp noen feller.
I'm after you.
Jeg etter deg.
There's a goal. There's a plan.
Det et mål, det en plan.
There's a scheme.
Det en scam. Eller en,
I don't know about scam.
No, it's not scam, scheme.
How do you say that's scheme? Not, that's not
plan. It's a plan.
Okay, plan's fine. No scams.
No skiing and scam.
Okay, all right. I bless you. You hear me? I bless you.
Jeg vil signe dere.
I bless you.
Jeg velsigner deg.
And it's planned.
Og det en plan.
God set it up. Ever how far back he set it up.
Og det Gud som planla dette
langt tilbake. I believe he set it up from the beginning.
Jeg tror han har planlagt det fra begynnelsen.
I'm one of those guys.
Jeg en av de fyrene.
That believes he has my future in his hand.
Så jeg en av de som tror at han har min framtid i sin hånd. Jeg tror det.
And so I should be like him.
Så jeg burde være som han.
Help people with their future.
Hjelpe folk med framtiden deres.
You hear me?
Hører dere meg?
Because you have to understand, I've been doing this a long time.
Fordi du må forstå at jeg har gjort dette ganske lenge.
And I'm an eighth generation preacher.
Og en åtte generasjons pastor.
So you see, it's in my blood.
Så du ser det i blodet mitt.
To trap you.
Og fange deg.
It is.
Det er det.
And then I was actually trained in how to do it.
Og så ble jeg faktisk trent til hvordan jeg skal gjøre det.
But I really, really do not have. I was trained also not to walk in front of people.
But I was trained to not go in front of people.
Yeah, it's called respect.
They call us respect.
Listen.
Hør.
We've got to want this.
Vi må ville ha dette.
I can come to you with stacks of angelic paperwork and contracts from heaven that all you have to do is sign it and it's God will light you up.
Jeg kan komme med store bunker med kontrakter fra himmelen og du trenger bare signere det og Gud vil sette deg i
banen. I can show you clearly the trail.
Jeg kan vise deg tydelig veien.
But I cannot make the decision for you to take that first step.
Men jeg kan ikke ta valget for deg om å ta det første steget.
And what's odd to me is, I get frustrated really easy with people.
Jeg blir veldig lett frustrert med folk.
Oh man, you knucklehead.
Okay, tullinger.
I do.
Jeg blir det.
All right.
Okay.
But I have to have the patience.
Men jeg må ha tålmodigheten.
To let Christ be formed in you.
Til å la Kristus forme seg i deg.
So that the results can be what we want.
Slik at resultatet blir det vi har lyst på.
Because if you mimic me,
for hvis du prøver å etterligne meg,
there will be a certain amount of success. There will be some.
Så vil det bli noe suksess.
But if you mimic Jesus,
men hvis du etterligner Jesus,
you get 100% of God's backing.
Så får du 100% av Gud.
All right. Let's go to this Acts chapter 4, I think it was.
Så går vi til Apostlenes gjerninger 4.
Let me look at what verse it was. Because there's something going on here that I want you and I to walk in.
Det er noe her som jeg vil at jeg og du skal kunne gå i.
I have been in, I was raised in church.
Jeg ble oppdratt i kirken.
My daddy had a church right by this big swamp in Louisiana.
Pappa min, han hadde en kirke rett ved siden av en stor svamp.
Do you understand what a swamp is?
Yeah. Sump i Louisiana.
Yeah. And it's full of wildlife, and it was a place where people like me like to hang out.
Og det var mye, mye liv der med mye dyr, og folk som jeg liker å henge der.
Okay, and so I have learned how to change to my surroundings, to beat the surroundings.
Og jeg har lært meg å tilpasse meg omgivelsene for å kunne vinne over omgivelsene.
Do you understand?
Forstår dere det?
If you want to win at something,
hvis du har lyst til å vinne på noe,
you have to learn to be better than what you're trying to win.
Så må du lære å bli bedre enn det du prøver å vinne mot.
And that takes practice and patience.
Og det tar øvelse og tålmodighet.
You hear me?
Hører dere?
Okay.
Okay.
So let's do these verses. And
så da kan vi gå til disse versene.
So look who just sent me a thing, Miss Pamela.
Wow.
She don't know I'm preaching. She's going to be embarrassed. Okay, so Acts chapter 4.
Apostles' Gjerninger 4.
Verse
13. Vers 13.
All right, so it's talking about boldness and...
Så det snakker om frimodighet.
No, you look at me. Yeah. We're not talking to them. We're okay. Talking to each other.
Yeah.
So does that talk about boldness and Peter and John? And,
yeah.
Okay, all right, read that, please.
How far?
Verse 13.
Okay, ja. Da de så Peter og Johannes frimodighet og skjønte at det var mennesker uten utdannelse og opplæring, undret de seg. De skjønte den med hjem at de hadde vært sammen med Jesus.
Look. Okay.
Okay.
When you're raised in a swamp like I was,
når du blir oppdratt I en sump sånn som meg,
you don't relate to normal life very well.
Så klarer du ikke gjenkjenne deg I det vanlige livet veldig, veldig enkelt.
You think different.
Du tenker annerledes.
You dress different.
Du klær deg annerledes.
You eat different things.
Du eter forskjellige andre ting.
You have to learn how to adapt.
Du må lære deg å tilpasse deg.
To progress.
For å få framgang.
You hear me?
Hører dere?
Lots of you sitting in this room have made some success with the worldly system.
Noen av dere som sitter her, mange av dere har gjort noe suksess I verdenssystem.
And you feel accomplished.
Dere føler dere tilfreds eller at dere har fått til noe.
But not long ago I was in Indonesia.
Men for ikke lenge siden så var jeg I Indonesia.
Jody and I.
Jody og jeg.
And they brought a little boy in that was dead. Oh, and they laid him on my feet there.
Og de brakte en liten gutt som var død og de la med føttene mine.
So answer for me a question.
Så svar på dette spørsmålet for meg.
What degree can I get from a university that I can apply to a dead body and it'll come back to life?
Hvilken utdanning som jeg får på et universitet kan jeg bruke på å reise en død gutt opp fra de døde?
Excuse me?
Unnskyld.
Oh. That seems sad.
Det virker trist.
Depressed?
Trist. Sad.
Trist?
Trist.
Trist?
Yeah.
Huh? Okay, because in Spanish it's triste.
Yeah, okay.
Spanish is triste. And you say trist?
Triste, yeah. Trist.
There again, another word.
Det kommer et nytt ord.
So. The shoes I had on.
Så skoene hadde på meg.
Did they raise that little boy up?
Reiste de denne gutten opp fra de døde?
American clothes.
Amerikanske klær.
Did that help me?
Hjelpte det meg?
In real life crisis.
I virkelige livskriser.
You tell me what it takes.
Fortell meg hva trenger du.
What does it take? Tell me.
Fortell meg hva er det som
trenger. It takes... The name of Jesus, that's right. Holy Spirit, God, faith in God. That's truth. This is a teaching deal, right? So I'm going to do that, if that's all right. Look here. I'm not against your education. I'm educated as well. I just like to act like I'm not.
Jeg har ikke noe mot utdanningen din. Jeg er utdannet. Jeg bare liker å leve som jeg ikke.
I like to give you what you think is the advantage.
Jeg liker å gi deg det som du tror fordelen.
And that gives me the advantage.
Og det gir meg fordelen.
Do you understand?
Forstår du?
It's a trap.
Det en felle.
Yes, sir. I got y'all so, it's so easy.
Det så alt for lett.
Okay. So how do you get the little boy up?
Så hva gjør du for å vekke den døden til?
Oh, side note.
Oh, se.
They were Muslims.
Og de var forresten muslimer.
So what in the world is a Muslim mother doing bringing me her dead baby?
Så hva I all verden gjør en muslimsk mor med å bringe den
døden til meg? Do you understand that I am an American white male Christian.
Forstår du at jeg det amerikansk hvit mann som kristen?
Male,
amerikansk mann, hvit kristen.
All four of those gets me murdered in most of the world now.
Alle disse fire får meg drept I mesteparten av verden nå.
Do you understand, right?
Forstår dere
det? You capture that. You get that.
Du forstår det.
Of course you do.
Of course, selvfølgelig.
So what brought that? What forced that? What caused that to happen?
Så hva var det som fikk dette til å skje?
This is where you can answer.
Dette her du kan svare.
Yes, faith. Yes, prayer. Yes, fasting. Yes, meditating the scriptures. Yes, 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 and yes. All of that is yes.
Alt det rett.
But it's not at the moment. It's way before.
Men det ikke I det øyeblikket.
Preparation.
Det forberedelser.
For God to move.
Forberedelse for at Gud skal bevege.
Believing that God is going to work out for you.
Og tro at Gud vil.
What you need at the moment.
Og hjelpe deg med det du trenger I øyeblikket.
I talk about dead raising everywhere I go.
Jeg snakker om det å reise folk fra de døde.
Nearly everybody cocks their head sideways and raises their eyebrows.
Nesten alle ser litt rar på meg og løfter øynbrynet.
Yeah. Listen to me. Do you think I wanted that dead body touching me?
Tror du at jeg ville denne døde kroppen skulle røre med meg?
No.
Nei.
Do you think I wanted that baby to die even though she's Muslim? Do you think I want that? I don't want that.
Tror du jeg ville at denne gutten skulle
dø? I want them blessed.
Nei, det vil jeg ikke. Jeg vil se det veldig.
Do you hear me?
Hører du meg?
Say it. I want them blessed.
Si dette. Jeg vil de skal være velsignet.
But fortunately,
men heldigvis,
for that family,
for den familien,
I have a reputation that I will pray for the dead.
Så jeg har rykte om at jeg vil be for de døde.
We call it testimony.
Vi kaller det vitnesbyrd.
The world calls it reputation.
Verden kaller det rykte.
All right? What is your testimony? What is your reputation?
Hva ditt vitnesbyrd? Hva ditt rykte?
I'm going to help you with that.
Skal jeg komme til å hjelpe deg med det?
Because that little boy just set up and healed and it was wonderful.
For den gutten han bare reiser seg.
And I don't even remember us. That was the time before that. I don't even remember us praying officially. I didn't. For that baby to be raised from the dead. Some people came up and was praying and all of that.
Så folk kom opp, de bar og alt det der.
But I didn't do an official praise the Lord.
Men jeg hadde ikke en offisiell pris Herren.
God is in this place.
Gud på dette stedet.
Be healed.
Vær helbredet.
You're making fun. Yes, I am.
Du gjør narr av dette.
What good does religion do?
Hva bra gjør religion?
Waste your breath. You need Jesus.
Religion bare sløser med pusten din. Du trenger Jesus.
You need Jesus.
Du trenger Jesus.
And you need to be like me.
Og du trenger være sånn som meg.
Half a bubble off sinner. A little bit unlevel. That's how you need to be.
What did you say?
It was hard to get. It was.
Okay,
you understand a level? A level?
Yeah.
My bubble ain't level.
Yeah, so I guess you have to level. Jeg veldig skjev på vater.
And I want to be.
Og jeg har lyst til det.
Because if the world thinks it's level,
for det verden synes jeg vater,
I don't need it.
Det trenger jeg ikke.
Y'all clear?
Yeah. All right. Forstår ikke det.
So, now watch this.
Se på dette.
When the people saw the boldness,
når folkene så bonusen, eller frimodigheten, mener jeg.
Acts chapter 4, verse 13. When the people saw the boldness. Every time I step up here, what do you see out of me?
Når folk så frimodigheten. Hver gang går opp her, hva ser du som kommer ut av meg?
You see boldness.
Du ser frimodighet.
It makes you nervous. Is he going to come and talk to me face to face?
Kommer han til å snakke med meg ansikt til ansikt?
Most of you look down when I look at you.
Mesteparten av dere ser ned når jeg ser på dere.
You're not afraid. It's not fear.
Du er ikke redd, det er ikke frykt.
I'm just half a bubble off.
Bare ganske kjeft i vattnet.
And it makes you nervous.
Og det gjør deg nervøs.
And you should be nervous.
Og du burde være nervøs.
But because there's a reason.
Fordi det en grunn.
Look what it says. It says it right here.
Se hva det sier, hva som står her.
So the boldness and the unfettered eloquence of Peter and John and perceived. Look at this, that they were unlearned and untrained.
Det står at når de så frimodigheten og skjønte at de var mennesker uten utdannelse og opplæring.
But who is the learned and the trained?
Men hvem er som lært og trent?
It's the priest in the temple.
Det presten I tempelet.
And where is he out healing the sick?
Og hvor ser du han ut og helbreder de syke?
So I prefer
så jeg foretrekker
to act like I'm unlearned and untrained. I like that.
Så jeg liker å late som jeg ulært og utrent.
It gives me access to normal people and their problems.
Det gir meg inngang til normale folk og problemene deres.
And I can help them.
Og jeg kan hjelpe dem.
Do you understand that?
Forstår dere det?
All I have to do is touch them. It's simple.
Alt
just
trenger,
a couple of seconds.
Bare røre dem noen sekunder.
And the power of God heals people.
Og Guds kraft helbreder folk.
It's beautiful.
Det helt nydelig.
Yeah. All right. Now look, there, here we go. It says right here. They marveled because Peter and John were just normal old fishermen.
De forundrer seg, for de så at Peter og Johannes var bare vanlige fiskemenn.
Come on!
Fiskere.
Now look. Here's the part that they recognized.
Og de gjenkjente
that they had been with Jesus.
At de hadde vært med Jesus.
So you can disagree with me all day long.
Du kan være uenig med meg hele dagen.
But there's one thing you've got figured out.
Men det en ting du må finne ut av.
I spend time with Jesus.
Jeg bruker tid med Jesus.
That right there is what I want my testimony to be.
Og det har lyst til å være mitt rykte.
And that's what I want your testimony to be. I want whenever people see us coming, they drop their head and go to the other side of
the road. Så hodet så går de på den andre siden.
I want that.
Jeg vil ha det.
I'm not ashamed.
That's right. I'm bold.
Yeah, but you're aggressive. You're overly bold.
Yeah. Du er overfremodig. Yep.
You think the world's not right now? The world is gone mad.
Verden holder på, jeg har gått gal.
But when that man fell in that Houston airport,
men når denne mannen falt ned I på flyplassen,
the police came, the paramedics came,
legene kom,
and I said to them, are we okay? They said, please continue doing what you're doing.
Jeg spurte, går det fint med at vi gjør sånn?
And I don't even know these police or these paramedics. I don't know any of these people.
Og jeg kjenner ingen av disse folkene.
But there we are, in public.
Men der vi I offentligheten.
Okay, let's go to another verse.
La oss lese et annet vers.
So. My goal.
Mitt mål.
Is to create a hunger in us.
Det skaper en hunger I oss.
That when people see us, they'll ask, "What happened to you?"
Så når folk ser oss, spør de, "Hva skjedde med deg?"
And you look at them.
Og du ser på de.
And you remind them.
Og du bare minner
dem. You ask the question.
Du stilte spørsmålet.
And you tell them about Jesus.
Og du forteller dem om Jesus.
Okay.
Okay.
Hallelujah. All right.
Okay.
Now let's go to another place.
Nå går vi til et annet sted.
Salmo 26.
Salme 26.
You understood that?
No, I watched your...
Oh, you saw it. Sharp fella.
En skarp fyr.
Verse 1, vindicate me, O Lord.
Vers 1, frikjenn meg, Herre.
Say it with me, God.
Si det sammen med Gud.
I need vindication.
Jeg trenger å bli frikjent.
Because many people sitting in this room, I'm one of them.
For det mange folk som sitter her, jeg en av de.
You get born again.
Du blir født på ny.
You get filled with the Spirit of God.
Du blir fylt med Guds ånd.
You love Jesus.
Du elsker Jesus.
And your family turns away from you, or your friends, or your co-workers.
Og familien, venner eller kollegaene dine, du snur seg bort ifra deg.
And you start learning real quick.
Og du begynner å lære ganske fort.
That this walk with Jesus is costly.
At å følge Jesus, det vil koste.
And that's where the problem starts.
Og det der problemet starter.
Say it with me. Vindicate me, O God.
Si det samme med meg. Frikjenn meg, Herre.
I have walked in integrity.
Jeg har gått I integritet.
Say it. I walk the integrity of God in my spirit. Say it.
Si det. Jeg har gått med integritet I Guds ånd.
Because I want, when I go into the world, like Monday, we're going straight away to the airport and we're going to be around the world for lots of hours, 9 or 10 hours, traveling.
Så vil jeg når vi går ut I verden, sånn som mandag, da reiser vi til flyplassen, men kommer til å reise rundt I 9 timer.
I'm going to need them to want what I got.
Jeg trenger at de vil ha det som jeg bærer på.
But I'm going to need them to initiate the conversation.
Men jeg trenger at de starter samtalen.
That's where you need the Spirit of God.
Og det der du trenger Guds ånd.
Hear me?
Hører dere meg?
Happens to me almost every day.
Skjer med meg nesten hver dag.
Integrity allows me to be different than the human standing beside me.
Integritet lar meg være annerledes enn den personen siden av
meg. God's vindication allows me, even though I look exactly like this guy, I'm not the same guy.
Når Gud frikjenner meg, så ser jeg helt ut som den personen ved siden av meg, men jeg kjenner det samme.
It is the life of God that is the difference.
Det Guds liv som forskjellen.
You won't smell alcohol on my breath.
Du kommer ikke til å lukte alkohol på.
You won't smell tobacco on my breath.
Lukter ikke tobakk på hånden min.
You won't smell another woman's perfume on me.
Du vil ikke lukte en annen kvinnes parfyme på meg.
It's not going to happen.
Kommer ikke til å skje.
And that doesn't make me good.
Og det ikke det som gjør meg god.
But it makes me right.
Men det gjør meg rett.
It has integrity with it.
Det har integritet med seg.
To walk in the rightness, the uprightness of God.
Og vandre I Guds rettferdighet.
You hear me?
Yeah.
Look what it says. It said, I leaned on God. Just interpret that. Yours is different, mine a little.
Okay, so jeg lent meg på Gud.
And I relied on God.
Og jeg stolte på Gud.
Without wavering.
Uten å tvile.
There's the difference.
Der forskjellen.
Between myself and everybody else.
På meg selv og alle andre.
I don't need. He asked them. They sent me a thing. Said, "What kind of special things do you need?"
Og de sendte og spurte meg hva spesielle ting trenger du.
Nothing.
Jeg sa ingenting.
I don't need you. I'm sorry.
Jeg trenger ikke dere. Beklager.
I need Jesus.
Jeg trenger Jesus.
I don't live in from dainty to dainty.
Jeg lever ikke fra dag til dag.
You understand that? Dainty.
Dainty.
Y'all don't understand dainty. What's another word for dainty? Pleasure to pleasure.
Jeg lever ikke fra glede til glede.
You hear me? I don't do that.
Jeg gjør ikke det.
Don't need it.
Trenger det ikke.
Jesus is king.
Nytelse, ordet.
It's going to work out for my benefit.
Det kommer til å fungere for meg.
It is going to work out for my benefit. Do you hear me?
Det kommer til å virke til min fordel.
It don't matter how rough it gets.
Uansett hvor vanskelig det blir.
It don't matter how many bullets are flying.
Og hvor mange kuler som flyr rundt meg.
Jesus is king.
Jesus konge.
We was in a service up in one of our mountain churches. I can't tell you the name.
Det var en gudstjeneste
oppe I cartel stuff.
Vi var på en gudstjeneste I en av kirkene våre I fjellet, kanskje sin navn på grunn av karteller.
And I get there.
Og jeg kommer der.
It's a long drive, like.
Det en lang kjøretur.
2 days.
Cirka 2 dager.
And then it's a long walk.
Og så det en lang tur vi må gå etterpå.
High mountains.
Langt opp I fjellet.
Probably just under 3,000, probably 2,500 meters.
Cirka 2,500 høydemeter.
Way up.
Langt opp.
Cold.
Kalt.
Lots of hardship.
Veldig, veldig vanskelig.
But like I told you earlier, I like that.
Men som jeg sa tidligere, jeg liker det.
I like that.
Jeg liker det.
And I come over this hill, right?
Så kommer jeg over den fjelltoppen.
And there is a huge building there.
Og det en stor huge. Bygning der. Stor.
For a mountain village.
For en
big old thing.
For en liten landsby på fjellet, så det ganske stort.
And I stopped and I told the pastor, I said,
og jeg stoppte og sa til pastoren,
what is that building?
Hva den bygningen?
He said, that's our building.
Han sa, det vår bygning.
I said, where'd you get it?
Han sa, hvordan fikk du den?
I said, I don't remember anybody in our group asking for an offering or there were no teams came up here to help y'all build.
And he said to me,
the cartel bought it for us.
Han sa, kartellet kjøpte det for oss.
Okay, now that creates a new problem.
Så jeg tenkte, okay, det skaper et nytt problem.
Because in this room right here, the most of you sitting in this room on a Saturday morning, you are going to be gospel cops.
Dere kommer til å være evangeliet, politi for evangeliet.
Yeah. And you got a badge, and when somebody does something that doesn't fit your religion, you pull that badge.
Og du har et skilt, og når folk gjør noe som ikke matcher din religion, så tar du frem dette skiltet.
And you set them down, boy.
Og du gir rettesett I dem.
You are the order.
Du loven.
Well, I'm going to advise you to get rid of your badges.
Så jeg vil bare anbefale dere å bli kvitt.
We don't need any more police in the church. Most of the police that I know in the church cannot even raise the dead.
Mesteparten av kirkepolitiet, de kan ikke engang reise de døde.
So we're going to revoke your badge.
Så vi skal komme til å ta inn disse skiltene.
Y'all hearing me, right?
Dere hører meg.
It's weird that I would say it, you know. But I feel obligated.
Jeg føler jeg må gjøre det.
I just feel obligated to just take your badge.
Bare føler jeg må ta
skiftet. We don't need police.
Vi trenger ikke police.
We need mercy.
Vi trenger nåde. Miskunn.
I don't need to go to prison for trying and failing, like the boy said.
Jeg trenger ikke gå til fengsel for å prøve å feile.
I need you to show me a good life that I need and help me fulfill that life.
Jeg trenger at du viser meg det gode livet. Vi trenger å hjelpe meg å fullføre dette livet.
So, how do you deal with a cartel church?
Så hva, hvordan håndterer du en kartellkirke?
I was looking for my badge.
Jeg lette etter skiltet mitt.
Because I got the badge.
Fordi jeg har skiltet.
I got the highest rank and badge there is.
Jeg har den største stillingen I politiet. Største autoriteten.
You hear me?
Hører dere?
No, I'm going behind you. Now look, it's right to help people, it's right to go to them and correct them, but it is not right to go lay your badge down and condemn them.
Det bra for deg å gå og hjelpe rettesette folk, men ikke...
You hear me, right?
Det var det ikke.
I've been at this a long time.
Jeg har holdt på med dette veldig lenge.
I'm an 8th generation guy.
Jeg en 8th
generation. I've been around so many police.
Jeg har vært rundt så mange politi.
Most of them are gone now.
Mesteparten de borte nå.
They need a police.
De trenger en politi.
Okay. Now. That wasn't it. That was not the end of it.
Og det var ikke slutten på det.
I was just...
Jeg var sånn.
Where's that bag?
Hvor skiltet mitt?
We gotta stop this.
Vi må stoppe dette.
So I go down to the building, and there's this, pots. These what's a cauldron? Look up cauldron in their words.
Norwegian. So,
cauldron is a big pot.
Så det är en stor, kämpestor gryta.
Big, like.
Kämpestor.
Maybe 150 liters, you know.
Big. Kanske 150 liter, det är stort.
Full of rice.
Full av ris.
Full of beans.
Full av bönor.
There was beef. Somebody, where'd they get the cow?
Det var biff där. Var fick de kun ifrån?
But somebody, they killed the cow. The cow's cooking.
Men det hade drept en ku och det håller på att koka.
We're fixing to eat beef.
Och vi ska till att spisa biff med ris och bönor.
This would be a good meal.
Ja, gott måltid.
And so I asked the pastor. I said.
Jag spurte pastoren.
Because that's lots of money.
Det är mycket pengar.
Because there's lots of people there, right?
För det är många folk i den här landsbyen.
And I asked him.
Jag spurte han.
Where'd y'all get the money for the cow?
Hvor fikk dere pengene til dette?
Because nobody has a cow.
Ingen der har en ku, det koster alt for mye.
Yeah, I go, where'd you get the cow? He said, it wasn't one, it was two.
Og han spurte, hvor fikk dere kuen? Han sa, det var ikke bare en ku, men det var to.
Need my badge again.
Så jeg trenger skiltet mitt igjen.
Where'd you get that?
Hvor fikk dere det?
He said, the cartel bought the food.
Og han sa, kartellet ba maten.
Oh, de kjøpte maten. I'm going to need a council of elders here. Make sure they all got badges.
Jeg trenger noen til å hjelpe meg, noen å snakke med. Pass på at alle de har skilt.
How are we going to sort this out? These people, oh my God.
Hvordan skal vi fikse dette?
I need a better badge.
Jeg trenger et
bedre skilt. A stronger badge.
Sterkere skilt.
No, that's not what you need.
Ikke det du trenger.
What you need is mercy.
Det du trenger er nåde.
You don't need more rules.
Du trenger ikke mer regler.
You need to figure out how to let these unsaved people get saved and start blessing us.
Du trenger å lære hvordan du kan få disse ufrelste folkene frelst, så vi kan velsigne
dem. You need to look like Jesus enough that you can convince the cartel.
Du må se nok ut som Jesus så du kan overbevise kartellet.
You hear me? Come on now. Lay your badge down. Look what it says here.
Se hva det sier her.
Verse 2.
Vers 2.
I need God to examine me, to prove me.
Jeg tror jeg trenger Gud til å ransake meg og prøve meg.
I want to be cleared, cleansed, cleaned.
Jeg vil bli renset og rengjort.
I want God. I don't need a Christian police.
Jeg trenger ikke kristen politi.
I need God.
Jeg trenger Gud.
I need God to touch me by His Spirit.
Trenger Gud røre meg med sin
hånd. And help me rid myself of whatever offends heaven.
Og jeg trenger at han drar ut det som fornærmer himmelen.
Hear me now.
Hør dere meg nå.
Yep. Prove me, test me, my heart, my mind.
Ransak meg her og prøv meg, gransk mitt sinn og mitt hjerte.
Say it with me.
Si det sammen med meg.
God touch my heart.
Gud rør meg hjertet mitt.
God touch my mind.
Gud rør meg sinnet mitt.
Clean me, O God.
Rens meg, Gud.
Verse 3.
Vers 3.
Loving kindness is before me.
For din trofasthet for mine øyne.
Every one of you sitting in this room.
Alle dere som sitter her.
The loving kindness of God.
Guds trofasthet.
It's yours.
Den din.
It don't make any difference what the Christian police say.
Ingenting sier hva de kristne politiet sier.
It matters what the word of God says.
Det som betyr noe hva Guds ord sier.
And the word of God brings me forgiveness and power and energy.
Og Guds ord bringer meg tilgivelse, kraft og energi.
And love and
kjærlighet og nåde.
That's what I need. I need that.
Jeg trenger det.
I need help.
Jeg trenger hjelp.
I don't need somebody else's opinion of what right and wrong is. I need God's opinion to come inside of me and clean me up.
Jeg trenger ikke andre folks mening om hva rett og galt jeg trenger Guds mening som kommer inn I meg.
And most people honestly do have good intentions when they're trying to help people. I admit that. I do.
Jeg skal si det at de fleste folk når de prøver å hjelpe andre så har de gode intensjoner.
But you knowing what's right and wrong is different than me being healed and delivered.
Men det at du vet hva som rett og galt forskjellig fra meg som blir helbredet og renset.
We need to be like Jesus.
Vi trenger å være som Jesus.
All right.
Okay.
Verse 4.
Vers 4.
Some things I don't do.
Dette ting som jeg ikke gjør.
I will not sit with false people.
Jeg har ikke sittet hos falske menn.
Won't do it.
Kommer ikke til å gjøre det.
I'm not obligated politically, spiritually, monetarily, any way to have to sit where sin is happening.
Jeg trenger ikke sitte sammen med synd om det skjer politisk, åndelig eller uansett hva jeg...
I can't tell you the places, but I went to this real famous place. I mean,
jeg kan ikke si stedet, men jeg gikk til et
any minister in this room would want to go there.
Jeg gikk til et veldig kjent sted, og hver forkynner her har lyst til å ville reise der.
I felt blessed to be able to go there.
Jeg følte meg velsignet for å kunne gå her.
Well, I'm fixed. You okay with me telling the truth?
Går det fint hvis jeg vil telle sannheten?
And I'm in this five-star, five-diamond hotel. They got me a penthouse room. I'm by myself. My wife wasn't there this time.
Og jeg reiste femstjerners, femdiamanter hotell, liksom jeg fikk toppleiligheten helt alene.
I mean, it was like, it was this big. It was big.
Og det var stort.
It was nice, I'd say.
Det var fint, jeg skal si det, det var fint.
My flesh liked it.
Kjøttet mitt likte det.
But here I am, you know, I told my wife, I said, I feel out of place.
Men jeg der, jeg sa til kone, jeg
she said, you are.
Og hun sa, ja, du ikke på resten.
Don't believe it, David, she said.
Ikke for tro på det, David.
I said, okay, okay. And so I'm asleep, right? I've got to get up in the morning. It's like 10,000 folks in this church, you know.
Så jeg ligger der og sover om morgenen.
The governor's going to be there. A couple of United States senators are going to be there.
It's an opportunity. Det er en kjempemulighet.
Business-wise, it's a great opportunity.
Hvis business er, så er det en kjempemulighet.
All of a sudden, somebody's... You sure it's okay for me to tell the truth?
Plutselig banker noen på døren. Er du helt sikker på at jeg kan...
Then I'm going to. All right?
Okay.
And I looked at the thing.
Jeg ser på klokken.
2:30 in the morning. Who in the world? I had to use my key to go up, get out of an elevator, go to another elevator, and use my key to keep going.
Jeg måtte bruke nøkkelen min for å stå opp, gå bort til en heis, for så gå bort til en
videre
heis.
Now, who could get up there?
Hvem kunne komme seg opp der?
So I'll go there and open the door, right? This is 2:30 in the morning.
Så jeg åpner døren, dette halv tre morgenen.
Okay, y'all gonna get mad at me, and I'm all right with that.
Og dere kommer til å bli sint på meg, og det går helt fint.
But that was one of the finest looking women I've ever seen.
Og dette var en av de flotteste.
And she is in a negligee.
Og hun I...
And I told her, woman...
Stammeklæret, og jeg sa,
you got the wrong room.
Jeg sa, du på feil rom.
She said, no, and she had a piece of paper, my name's on it, and the room number.
Og hun ba, nei, jeg har et papir med navnet ditt og rommet ditt. Og jeg tenkte,
who sent you up here?
Spør, hvem sendte deg?
Hold on a minute, I went and got a piece of paper and a pencil, I said, you write it down.
Så jeg bare sa, vent litt, jeg gikk og hentet papir og en penn også, så jeg skrev den ned.
I went and got a handful of money, went and told her, here, I'll need you.
Jeg gikk og hentet masse penger, jeg ga det til henne,
I called my wife on the phone, I said, you see that lady right there?
Jeg ringte kona mi på telefonen, ser du den kvinnen her?
I said no to her.
Jeg sa nei til hun.
Regardless of what you hear.
Uavhengig av det du hører.
That was it, I didn't sleep anymore that night.
Det var det, jeg sov ikke mer den natten.
Okay, so I'm...
Okay.
Impressed, right?
So, yeah,
actually, I had fear in me.
Because
I knew it was a trap.
For jeg visste det var en felle.
Because I'm a trapper. I know how you trap people.
Fordi jeg lager feller ved hvordan du,
okay, so,
du fanger folk.
I got up on the stage and it's, oh man, it's some important people on that stage.
Jeg gikk opp på scenen og det var viktige folk der.
And so I'm talking to the head fella, the main pastor.
Så jeg snakker med hovedpastoren.
I like him. He's a good man to me.
Jeg likte han for meg, så han en god mann.
And I started explaining to him what happened.
Og jeg prøvde for, jeg begynte å forklare han hva skjedde, hva som skjedde.
And he looked at me and he said,
han så på meg og sa,
that's unusual to you?
Og han sa, det uvanlig for deg?
I said,
sa,
sorta.
Ja, egentlig.
It's called adultery.
Det kalles utroskap.
We don't do that in my world.
Vi gjør ikke det I min verden.
No.
No.
Look what this says.
Se hva det som står her.
I do not sit with false persons.
Jeg har ikke sittet hos falske
mennesker. Nor fellowship with pretenders.
Og inn til hyklere vil jeg ikke gå.
Do you understand that's a Bible term we're talking here?
Skjønner dere dette bibelkonseptet vi snakker om?
You want the power of God?
Hvis du vil ha Guds kraft.
Do you?
Vil du?
Then you get away from the pretenders.
Men da må du komme deg bort ifra de som
you separate yourself from false doctrine.
Fra falsk doktrine.
And you walk in the Holy Ghost with integrity.
Og du vandrer med den hellige ånd med integritet.
And you take it serious.
Og du tar det seriøst.
And I couldn't believe it. I looked out the crowd and that lady was sitting on the third row, the same lady.
Jeg så på folkemengden og denne samme damen satt på tredje rad.
The governor's sitting there. Senators are sitting
governor
there.
Sitter der, senatorer sitter der.
And I told the pastor, I said,
jeg sa til pastoren,
you need to repent.
Jeg sa til pastoren, du må omvende deg.
Y'all have a good day.
Dere får ha en fin dag.
I left.
Så gikk jeg.
Went and got my stuff out of that hotel.
Gikk og hentet tingene mine på hotellet.
And I wept for 2 days.
Jeg gråt I 2 dager.
Don't be it. Be loyal to the Holy Ghost.
Vær lojal mot den hellige ånd.
Look how quiet you are.
Se hvor stille du.
You want to know why I can raise a little Muslim baby from the dead?
Vil du vite hvorfor jeg klarer?
Because I'm not a pretender.
Hvorfor jeg klarer å reise folk fra
døden? When I stand up here and look at you and the words come out of my mouth, I'm telling you what I believe is right.
Jeg kjenner.
And that's what I live in my life.
Når jeg står her underviser seg, det
the reason you're responding so well is because you believe that.
Grunnen til du responderer så bra til deg sier fordi du tror på det.
The boldness and the integrity. And when we start praying for people, you can see the loving kindness of God the Father.
Så kan du se Guds trofasthet.
You can see it.
Du kan se det.
And that's what we need to propagate. That's what we need to preach. That's what we need to manifest desire.
Det det vi må manifestere, det det vi må trakte etter.
We got this, y'all. We can do this.
Vi kan gjøre dette, folkens.
So is somebody going to put the picture up there?
Kommer noen til å sette dette
bildet opp? Oh, you did it. Is somebody going to put the picture
yeah
up there?
Okay. It's coming.
If they will, there you go. Now I want to show you something.
Skal vise dere noe.
You see that man in the middle?
Ser dere han mannen I midten her?
That's what you look like when you get up out of a wheelchair after 5 years, 2 strokes.
Dette sånn det ser ut når du går ut av en rullestol etter 5 år med 2 slag.
2 strokes.
2 slag har han hatt.
He was a pastor.
Han var en pastor.
That kid on the left with the big beard.
Og gutten på siden der med det store skjegget.
That's his son.
Det sønnen hans.
And they started following me with a wheelchair.
Og så begynte han å følge etter meg med rullestolen.
All over the United States.
Over hele Amerika.
That kid wanted his daddy healed.
Den sønnen han ville se pappa
som helbredet. And he paid the money.
Og han betalte pengene.
He every time I would stand up to preach in a different state could be, I don't know, 1,000 kilometers away.
Uansett hvor jeg var, hvilken stat jeg var
I. They're there.
De var der.
I got to know them.
Jeg ble kjent med dem.
I just go right off. Well, how y'all do it?
Jeg bare gikk opp til det.
And the guy in the wheelchair he could just cry. That's all he could do was cry.
Og mannen I rullestolen kunne bare gråte alt han kunne.
But then the fourth place.
Men på det fjerde stedet.
They came early.
Kom de tidlig.
I'm in there.
Og gjør det jeg gjør.
I'm off on the side.
Jeg på siden
der. Doing my little dance.
Står og danser litt.
And all of a sudden,
og plutselig,
I noticed them. So I go running over to them.
Så jeg løper bort til han.
Hey,
hey,
how y'all doing?
Hvordan går det med dere?
Old man starts crying, but this night here,
starter gråte, men denne natten,
we did a fire tunnel.
Jo, men fire tunnel.
And he come through there.
Han kom igjennom der.
All we did was touch him. Pa, pa.
Alt det gjorde var bare berøre han.
There he goes off in his wheelchair.
Så går han videre I rullestolen sin.
But a few minutes later,
men noen få minutter senere,
the crowd parted.
Så skilte mengden seg.
And that man right there comes walking up to me.
Og så kommer denne mann gående opp til meg.
Healed.
Helbredet.
Healed.
Helbredet.
That is Cincinnati, Ohio, right there.
Dette Cincinnati, Ohio.
No, no, no. Columbus, Ohio. That's Columbus, Ohio. Right there. United States.
America.
Say it with me. That's what I want, David. Say it.
Si det. Dette det jeg vil ha, David.
Say it. I want
si det. Jeg vil ha det.
Stay away from imposters.
Hold dere borte fra hyklere.
Stay away from pretenders.
Separer dere fra
pretending to be something they're not.
Folk som utgir seg for å være noe de ikke.
Verse 5. It just Verse keeps 5. Going. Look what it says.
Bare fortsette.
I hate the company of evildoers. Go ahead and read it. Go ahead and read it.
Jeg hater de ondes forsamling.
I tell you, and I will not sit with wicked. Say it.
Og med det ugudelige vil jeg ikke sitte.
Say it out of your mouth. I
si
will
det
not.
Ut av munnen din. Jeg vil ikke sitte med ugudelige.
That's right. I do not have to.
Jeg trenger ikke gjøre det.
I choose.
Jeg velger.
The walk of Christ.
Å gå med Kristus.
It's my choice.
Det mitt valg.
And it shows.
Og det vises.
It shows.
Det vises.
It shows.
Det vises.
That's what we need, y'all.
Det det vi trenger, folkens.
All right, look.
Se.
Say it. I want to make the voice of thanksgiving heard.
Så jeg kan forkynne med takkesangens røst.
So the wife of that pastor,
så konen til denne pastoren,
after 5 years,
etter 5 år,
he gets healed.
Så blir han helbredet.
They came to another meeting later on.
De kom til et nytt møte senere.
And the whole family was there.
Og hele familien var der.
And the wife comes up.
Og konen kommer.
I don't even know her.
Jeg vet ikke hvem hun.
She grabs me.
Hun tar meg.
There you go. Oh gosh, this is looking bad.
Og der går okay, dette.
And my wife is standing there, and I tell my wife, I don't know her, Miss Hogan. I promise.
Og konen min står der og sier, Miss Hogan, jeg kjenner ikke, lover.
And this woman is just.
Denne damen bare gråte. Hun så glad.
Say it, I want to make people happy.
Bare si, jeg har lyst til å gjøre folk glad.
I want to show what thanksgiving looks like.
Jeg vil vise hva takkegivelse ser ut som.
I want to be a witness.
Jeg vil være et vitne.
I'm running out of time, so jump on down to verse 11. Read verse 11, please.
Men jeg vil være hel I min ferd, forløst meg og vær meg nådig.
As for me,
det for meg.
I can't speak for you.
Jeg kan ikke snakke for deg.
I want to help you.
Jeg har lyst til å hjelpe deg.
I'm setting all kinds of traps to try to get you.
Og jeg setter bare disse fellene for å prøve å fange deg.
I want to.
Jeg vil.
But I can't speak for you.
Men jeg kan ikke snakke for deg.
I can only speak for me.
Jeg kan bare snakke for meg selv.
So as for me,
så for meg,
I will walk in integrity.
Jeg vil gå I integritet.
Redeem me and be merciful to me. Say it. Redeem me.
Yeah, redeem me.
No, in your language.
Forløs meg.
Yeah.
Og vær meg nådig.
Hallelujah. Y'all, I'm right about this stuff.
Du vet jag har rätt med om detta.
I'm not deceived.
Jag är inte lurt.
I've got vision of the Holy Ghost and the fire.
Jag har en vision av den helige ande och eld.
But you can't get it because mama had it.
Men du kommer inte till att få det för din mamma den hade det.
You have to have a relationship with Jesus yourself.
Du måste ha en relation med Jesus.
The boy brought it up.
Gutten han sa det.
See, I preach this. You listen to me. I'm under contract.
Jag har en kontrakt.
Any of you in here do contracts?
Är det någon här som håller på med?
You understand contracts, right?
Kontrakter. Jag har förstått en kontrakt.
I'm under contract.
Jag har en kontrakt.
I don't have. I guess I don't have the same rights as other people in Christianity.
Jag har inte samma rättigheter som andra folk I kristendomen.
The contract I'm under.
Min kontrakt.
Is strict.
Är ganska sträng.
And you, well, no, I don't want any more laws. I know we got enough police. I know that.
Jag vill köra med lov. Ja, vi känner det.
But I willfully submit myself and my family to the Holy Ghost.
Men jag underordnar mig frivilligt till den
helige ande. It's on purpose and dedicated.
Hans egen vilja det jag dedikerar mig.
I don't have double vision. I don't want something else.
Jag har inte två visioner. Jag vill inte ha något annat.
You, I'm telling you, you wouldn't believe the opportunities I get, even being old.
Och du vill inte tro de möjligheterna jag får till
mig. In every area of life, people try to hire me every week. I get a job offer that's.
Varje vecka så prövar folk ge mig en ny jobb.
Fairly tempting.
Och det väldigt frestande.
But that's not what I'm looking for.
Men det inte det jag letar efter.
I'm looking to get that man out of that wheelchair.
Jag letar efter att kunna få den mannen ut ur rullstolen.
I've got to get him out of that wheelchair.
Jag tränger för honom ut ur rullstolen.
I feel possessed to get him out of that wheelchair.
Jag följer liksom jag bara må få honom ut ur rullstolen.
And I'm not successful a lot, but sometimes I am.
Och det är inte alltid jag är successful, men någon gång är jag det.
And I like it.
Jag liker det.
Understood?
Förstått?
My foot stands in an even place.
Min fot står på en jävn grund.
I apologize if your world is upside down or overrun by bad guys. You let them in.
Och beklagar hvis din verden är upp ned eller överkört av onda folk, men det är du som släppte in.
But my world is stable.
Men min värld är stabil.
Miss Hogan and I last year sat down and tried to figure out.
Satt ned I fjor med prøvde å finne ut av.
How did we get so stable and so blessed?
Hvordan ble vi så stabile og så velsignet?
We did, because we're not the choice that you would vote in, you know?
Vi ikke valget, så første valget ditt.
But God likes us.
Men Gud liker oss.
What? God likes us.
Gud liker oss.
And so we thought about it.
Ja,
we were doing this fast, and so we was trying
fast,
to figure some stuff out.
Prøvde å finne ut av noen ting.
And I'm going to tell you this.
Jeg kommer til å si dette.
Long time ago, about 40 years ago.
For lenge siden, for cirka 40 år siden.
We made a few decisions.
Så tok vi noen forvalg.
Not more than a dozen.
Ikke mer enn
I would say probably 10.
Jeg vil si cirka 10. 10 valg tok vi.
That we were not willing to negotiate.
Som vi ikke kommer til å gå på kompromis på.
That we decided was the will of God for us, and we stayed put.
Og vi bestemte Guds vilje for oss, og vi sto på det.
And those decisions
og de valgene
have stabilized our world.
Har stabilisert hele verden vår.
Have brought the power of God.
Har brakt Guds ord, Guds kraft.
Have brought the mercy of God.
Har brakt Guds nåde.
Have brought the healing.
Har brakt helbredelse.
And if you, Jody's around me the most.
Well, Jody, han som rundt meg mest.
You heard him earlier say, I've been talking to Dad for years.
Du hørte han si, liksom, jeg har snakket med pappa I år, mange år.
I let him talk.
Jeg vil ha han snakke.
I don't care.
Jeg bryr meg ikke.
He's a good fella.
Han en god mann.
He's not trying to talk me into something evil.
Han prøver ikke å snakke meg inn I
noe. It's just not for me.
Det bare ikke for meg.
Do you hear me?
Hører dere det?
I need you to hear me.
Trenger dere forstå dette?
If you listen to me, your world can stabilize and become even.
Hvis du lytter til meg, så kan din verden kan stabilisere seg og bli jevn.
And the power of God will cause you to rise above the rest.
Og Guds kraft vil få deg til å reise deg over resten.
My mama told me.
Min mamma sa til meg.
The cream floats to the top and becomes the best butter.
Kremen flyter til toppen og blir det beste smøret.
That's what I want.
Og det er det jeg vil ha.
Because I was the guy, when I was a kid, I was the guy sitting there churning the butter. Anybody remember churning the butter?
Anybody? Yeah.
Boy, I'd get mad about it. And my grandpa would come by. My grandpa, man of God. He'd come by and tell me, you want some of them hot biscuits, boy? You want to put some butter on those hot biscuits?
Har du lyst til å ta noe smør på disse kjeksene?
Yeah.
Yeah.
Keep churning.
Så fortsett å kjerne.
Hear me?
Hører du?
Keep churning.
Bare fortsett å kjerne.
The butter will rise to the top.
Smøret kommer til toppen.
And the rest goes to the hogs.
Går til grisene eller villsvinene.
You hearing me, right? Say it with me. I want to help people get out of the wheelchair.
Jeg vil hjelpe folk komme ut av rullestolen.
I want to be able to say no to the evil one.
Jeg vil kunne si nei til det onde I verden.
Come on, come on.
Come on.
Shut up. Now stand up and we'll do something else, or what are we going to do?
Hva skal vi gjøre nå?
Y'all going to say? There you go, Jerry. What are we doing now?
I think lunch.
Lunchtime, is it? Ah, 4 minutes early.
Fire minutter tidlig.
Well, bless y'all. Y'all hear me? Look at me.
Okay, velsigne dere.
I told them, and so I'm going to tell y'all. I'm not
going
to talk about it very much.
Jeg snakker ikke veldig mye om det.
But in the last few months,
men I de siste månedene,
I've been touched by some more of those beings.
Så jeg har blitt berørt right? mer av disse vesenene.
And one of the things they walked in one day and gave me is this thing called happiness.
De kom inn og de ga meg glede.
And it looks like I've lost my mind. It does.
Og det ser ut som jeg mistet forstanden min.
No, I'm stable.
Nei, jeg stabil.
What I found was the world don't have the power over me it used to. And I'm a 72-year-old happy fella. Yeah.
Yeah.
I like being happy.
Because
I wasn't always happy.
Yeah.
But you can still be a good soldier.
Men du kan fortsatt være en god soldat.
But it really helps when you're happy.
Men det hjelper veldig å være glad.
Holy Ghost.
Helligånd.
Holy Ghost.
Helligånd. Du kan ha det.